zakithi kushatu jamluti ngomuva baba sese burezo ngomuva zakithi kushatu jamluti ngomuva baba ihithi sese phelele zonke zakithi kushatu jamluti ngomuva baba Umfana uyayiphika le ngoma uthi ulethe zonke ekhaya Sesiphelele zonke inkomo zakithi kushaya ujamluti ngomu kababa Jamluti ngomu kababa, angazushone ngomu kababa.
Jamluti ngomu kababa, yama zonke zimayalezi.
Oh, jamluti ngomu kababa, angazushone ngomu kababa.
Jamluti ngomu kababa, yama zonke zimayalezi.
Seyiphelele zonke inkomo zakithi, kushaya ujamluti ngomu kababa.
Jamluti ngomu kababa. Jamluti ngomu kababa.